Farafina kleaton beta wule bla kasariya baju fanga sigi do kun fla kono Niger jamana kan sorasuka fanga tieni kofe jamana tigi sugandele Mohamed Bazoum kan aka here ni lakana ton kan laje do kofe kunu Farafina kleaton no Union Africaine fana ba nyini sorasuka sigi uka daga yoro la jona kasoro uma dantigelike o wati kleen kono paraje kleaton no Union Européenne o fanfe kata don wa atina fama don munu bora ni binganina faraje kelyaton ka kidianso nyamro yo sisi ka fara barake nafolo demeni be joli kan je ka fo la kanani stratege la be jolendo ni teliala Joseph Borrell yo fo ka faraka Amérique jamana la o ta fan fe Anthony Blinken no ye Amérique kidianso nyamro ye Mohamed Bazoum hakli sigi Washington ka demen ni te wuli ka bo anora ne ga juru wele ni do sen fe kunu Niger jamana nyamani be akasi gero la halibi jamana tigi ka kolosili kela o fe Francis jamana tigi Emmanuel Macron be ka lakanani jamana lakanani tomba do sigi senka Niger jamana kan bisibiri don Francis Sorasi ba kele unike meduru ben sisa wa uye barake ni Niger Sorasi uye fukana se bima Amerika jamana na mwo banyon bebo yola General Abdurrahman Tiani no ye jamana tiki ka kolotili kelao nyamwoye ya yere jira kunu ko aye jamana fangati kuraye sani Mohamed Bazoum ka politiki ka fangadafirike mwo were ka nwoya kama jalaki.